kamama ndabye ndaku munange bwe nali mmanyi nti bwe banno bobeera okumpi ebyeso gense mwina bambi sikulabako wogogo jijje ne mutawanya kubira kalambo naye ne yetamwa ebiba ne ginsongebwamu ab'omukule ne beekubira obadde wassebo naye ntegedde mwami wange wafunayo obusente sentaawo ne bukuwakula ekisooko bye zaabali zondeseeno mu ddungu teryalaba nakola ntya wandekena wali empewo tonfako enemmere gyekayira kitonzi gyayo nyamba ntiloniri nnyo naye lwakyo nnumya omwoyo
nabo mwagalwa yamanye ennaku yange